Roman ko'en surawol sappo. Bandiraɓe am, ko ngiɗumi nder ɓernde am iko torotomi Allah, kanjum woni Isra'ilanko'en kisa. Mi waaway mi hokka sheida dow maɓɓe. Iɓe ngiɗi huwanki Allah na seɗɗa, amma iɓe kuwanamo na dow faamu boɗɗum. Ɓe paamaayi laawol ngol Allah wartirta yimɓe aadili'en. Ɓe darwi laawol ngol ɓe tokkata. Gam non, ɓe jaɓaayi tokkuki laawol ngol Allah wartirta yimɓe aadili'en. Gam Almasihu woni de'uɗo kuuɗe attawra, gam koo moye kooliiɗo mo warta aadiliijo. Musa windi dow wartuki aadiliijo laawol tokkuki attawra. O wi'i, koo moye gaɗoowo ko attawra wi'i, o heɓay jonde nde goonga. Amma ɗum woni ko walde Allah wi'i dow wartuki aadiliijo barka hoolaaki Almasihu. Taa wi'u nder ɓernde maaɗa, moye yahata ton dow? Waato gam wadduye Almasihu nder duuniyaaru. Ko moye yahata laahira to ngayka kalluka lugguka? Waato gam umminoya Almasihu daga nder mayɓe. Raa ko aayaare wi'i, walde Allah e haade maaɗa, inde dow ɗemngal maaɗa, e ɓernde maaɗa. Waato waaju hoolaaki Allah ɗum min ngaajinta. Gam taa wi'i e honnduko maaɗa, Yeesu o joomiraawo, nden taa hoolake nder ɓernde maaɗa wiiki, Allah umminiimo daga mayde, a hisay. Gam nder ɓernde neɗɗo hooloto Almasihu, nden Allah wartiramo aadiliijo. Nden e honnduko neɗɗo wi'ata e njayri, Yeesu woni joomiraawo, hisa. Wonde aayaare wi'i, koo moye kooliiɗo mo semtintaake. Gam wala feerotirol hakkunde Yahudanko'en e yimɓe na Yahudanko'en. Joomirawo kanko woni joomirawo koo moye, imo barkiɗina koo moye torotooɗo mo na seɗɗa. No aayaare wi'i, koo moye toriiɗo joomirawo hisnamo, joomirawo hisnaymo. Amma no ɗum waɗata yimɓe toro mo ɓe koolaaki? Nden no waɗata ɓe kooloomo to ɓe meeɗaayi nanki habaru maako? Nden no waɗata ɓe nana habaru maako to naa goɗɗo waaji nani ɓe? Nden no yimɓe ngaajinirta to ɓe lilaaka? Non no ɗum windira, ɗum fii boɗɗum yottaaki ɓenɗon gadduɓe habaru belɗum. Amma naa fuu Isra'ilanko'en jaɓi habaru belɗum. Gam Ishaaya wi'i, joomirawo, moye jaɓi haala meeɗen? Gam non hoolaaki Allah e heɓe laawol nanki habaru Almasihu. Nden habaru Almasihu inane laawol waajinki dow maako. Amma imi ƴama, ɗum goonga ɓe nanaayi habaru ɗum? Goonga ɓe nanii ɗum. Gam aayaare wi'i, habaru Allah yehi kootoye nder duuniyaaru, boliiɗe maɓɓe natti kootoye nder duuniyaaru. Ɗon maa imi ƴama, yimɓe Isra'iila paamaayi? Arande Muusa wi'i ko Allah wi'i yimɓe Isra'iila, mi waɗay ngaɗon lawliiru yimɓe ɓe koccuɗon naa ɓe goɗɗum. Laawol yimɓe ɓe annda goɗɗum mi waɗay on monnon. Nden Ishaaya meti e sembe ɓernde wi'i, Allah wi'i, ɓenɗon ɓe ɗaɓɓitataayam, ɓe keɓiiyam. Mi wanginii hoore am to yimɓe ɓe ƴamaayi no ɓe keɓirtayam. Amma dow Isra'iila o wi'i, Allah wi'i, ko neeɓi imi ɗaɓɓita siryotirki e yimɓe ɓe ngaɗataa ko mbi'aymi, ɓe ɓerɗe caatuɗe.